belohnt. Ngiyathela ngesizotha, ngiyathela ngesizotha. Khaya babheke mina, khaya babheke mina. Umhlaba lo, ngiyathela ngesizotha, ngiyathela ngesizotha. Khaya babheke mina. Oh, ngiyabulela wethu mlami.
Impilo ishintshile namangazi. Kube noma kuhle kuseleli team.
Ngiyazibhangini, abazama ukuqasha ningini. Ngingazama ngishiye emqingini, mangiyo performance imbini. Ngiyazibhangini, abazama ukuqasha ningini. Ngingazama ngishiye emqingini, mangiyo performance imbini.
Sumamele inhliziyo nini, bawese babunana.
Ngiyathela ngesizotha, khaya babheke mina.